Tulize hizi mapupa jo nipe beat skiza hii hii beat ni hip hop nikiroga sana ni sababu iko tip top randi hii nimeshona niko beef top lirikali ninafunga wote kama ishna mahita wengi wametapa wako pit stop hawana love so I guess wako pit stop story ni confused komo na masense na uchanganye zote mbili kama kicks na masense my kid this is a dude kwa sikiti na pepea wale wani nena itabaki wamepea first weekend amepika na iko there na zile zimebaki ni mabisu na matea juu hawezi pita game bila buti na matea ni mahita wako wengi na mikuki na mafea hawezi pita game bila buti na matea ni mahita wako wengi na mikuki na mafea
skiza hii kubali hii ya wadhi Nairobi kiawashi skiza kibish na hii musika mkona feel kubali hii kama si sema hii
Hauzi hata mina taka dish nua sidi very cheap Excuse me 50-50 ki muziki na graffiti Brother have made it, sirudi chini ni kadet Invent, job ya kumulika next Handcuff na wallet, chest yangu ni carpet Na play best na kivuta hot na lay Don't need to concentrate, buandu kani na hustle Don't forget, sweetest ni parents Na estate ni impress, ma empress I got the best, my fans be my witness Yeah!
Siku solo MC kono leta kando ni spark makanjo
So pangwa kusuko kwa hii hip hop jungle Kuzia kutai battle Na bewa nosika wa show ni vato
Nime send general major with your washo
Ngaweze kwa switch manako Wa get pimped up like dumb Kiza yaki Brother doing his asshole
Sema hii Kiza hii kubali hii ya wadhi Wa Nairobi ya wa shitu sake bisha ya muzika
Sema hii